Maima Navati
Bati tena Wekali Kana no wengweta Wekali
Big shout out to Vince on the beat bag
Tuhithi kutoke dhungo Mboni kuyaye mane Tuhitu kaje mavela Kana uenda takana Tuhuma kutoke dhungo Tuhiwate makuwene Tuhoka kedye motula Kedha kagavana
Okangonia semakwa Okangonia ndomakwa Okangonia toimakwa mwekaliwe Okangonia semakwa Okangonia ndomakwa Okangonia toimakwa mwekaliwe
Nakwendiye upole Kana ndingwa maringo Nani wewe murembo Nakwendiye upole Kana ndwe maundu foti Tena we wakanisa Ndwe vatana shere Kana ndingwa ngalama Chaku tunoka soda Ibatana shere Ndunyu saa uke okay. Wanyo soda we sawa
Okangonia semakwa Okangonia ndomakwa Okangonia toimakwa mwekaliwe Okangonia semakwa Okangonia ndomakwa Okangonia toimakwa mwekaliwe
Nakubatiwe Nienda unia nakalosu wana get ticket ya waifa 2027 tiku andi waloka ingi Kasiaka
Nakuma ima watio kai muzi Ngedithi nyama tonye uge kima stage Nye mkuli ya hii Alhandu mao hiye tata wakoko manyo ninye Nona kitembesa Chipukizi na Tom Daktari Mbuna mwazizi ya ndizi kikamba
Wapi kulesa mikioko Uwamuzi shio Twiche kuwa kwa makai